Here's another one. Here's another one.
Mi namuita sweet ya nanita darling, namuita honey. Sasa kwa nini ni mchiti endo kimwali wangu mwandani. Maisha yetu pambe, pambe tumenogewa ye. Hatujaliwa pambe, pambe wakituange. Maisha yetu pambe, pambe tumenogewa ye. Hatujaliwa pambe, pambe wakionge. Hadharani leo naonyesha chombo.